Let's get a woman time, let's go. What's up everybody tonight?
Del Cor is Vapele, professional music.
It is what it is, right?
Comedian
legends and the greatest of all seasons.
Cast beats on the one two.
Nita chava piachi, pakutupisha pano.
Let's go.
Pakutupisha pano. Pali pionse po mwa chitile, muma chushe ma mwa pitile. Lesa mishunge, mumu tinde.
Let's get a woman time, let's go.
Mwa piash, tile mi tashe. Pakutupisha pano.
Mwanisungile 9 months munda, mwangusha mayo mwamfunda. Lesa mibikile kwe miaka, mayo wachi vilikale walika. Kukulai mwanga shafika pona pano, ndemba nishani shane chalo pano. Shakatale mikalifia pona nkamo, mwadi wombe chilenga na pampamo. Efoti eno ilenga mbevi, kukulai mama yonga njimbif.
I have to say mama I'm grateful, to the Lord Almighty thank you.
Thank you, let's go.
Nita chava piachi, pakutupisha pano. Pakutupisha pano.
It is what it is, right?
Pali pionse po mwa chichile. Muma chushe mwa mwa pitile. Lesa mishunge, mumu tinde.
Son!
Nita chava piachi, pakutupisha pano.
Yo, Sean! Ebele bam bam bam. La pa pa.
Mwadi bombe, mwadi haba kumpatanga mwadi pose. Mwadi nkushano kundango kwa tapeshesi. Mwadi ntarisha kufibi mwandanga kwe chepa. La papa, chitundush na labonza. Nenomba mubalunzile kwe shkumweleza.
San,
umakumitasha shishive. Tamwa ishive fyo mwachitapaline mamimwe. Na mikele pamobili mwansunga. Mwandieta na pachalo na pele mwansunga. Iyaba na kashabali pado. Kwa imu ngashamo na pole tichalo.
Nita chava piachi, pakutupisha pano.
San,
pakutupisha pano.
La papa.
Pali pionse po mwa chitile. Muma chushe mwa mwa pitile. Lesa mishunge, mumu tinde. Nita chava piachi, pakutupisha pano. Pakutupisha pano.
On the one, two.
Dog Boys Entertainment.
Chem Chem Mining. Boss Taps. Attack it.
They are ready international music.
Mr. Putis. Eoshan. Mr. Venon. Katek Kazala. Big Primo. One Gun. Hell Success. Bukati Pamalwansha. Hey, 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 hey.